Mina miaga no chitre nu se sime mia bobo mia pe tau khena gbe dododa. Ke azo sime mia pe tau le bobo de anyila. Eye makade jibe mia pe jioga bobo de anyi. Nele ba piambe amene nye le afisi afiansi asi ati be wadro nku ye chi le gbe dododa me. Te nu tokhi adeta. Nena lo ako wu aside chi aglobe mau nanu siti mele lam fiansia. Apoto na yirao.
Our Heavenly
Father, as we now humbly approach the throne of grace by faith, we move into the beyonds or the throne of grace by faith. Aleke gbegbe wa nyato wo esime le afisia ame ala fala fawo bobo ope ta o khele li dom na wo de ope babia toke wota fofo den kupo kan hia khela me tiesia ela bena hia to wo mienye ke mele gbe dom da mau bena ale esime fofo de tefesia kele mi ape khose de mau gbagbe chi la dem gbo na wo ame si du agbe dodora wo mu.
We have come out from among the world of the uncircumcised people to live
together in peace and unity.
Dear God, bless every one of us. Mentor your people to do your business tonight and work. We come here for your direction, for understanding.
Ale ko ba mi atenwa nya ale simia no agbele fiti nkeke siame nu si mi akpomona ple nu si mi awola ela bana mi nya ba akotola fa fa ba koko legesi si o nya glodi la o blon dadi la nu ni ele tetemde e yi la ngu afoto esime wona ka de de blibo vi wo ma u na ba mi adomo to de sede na no afima juro fufu na wa ba me ba mi adeke na gabu o.
That's
we love you. Eye na gbogbo un tete kle musan wo yeye le di o si o kwe se la me nanu se ona va me fofo ye bia nu so gbo la bana e gbo na mi be mi bia la gbo so so me mi bia nu ga o musia o fo gede ale be mi afa jijo na yo fun ke mi bia nu sia o le yesu kristo fo nko me amen nya tengwa no nyi. Kakareji tuela mekpo esia be gomekpo kpo gande ene fiensia be magatrova afisia ke lenyaglopo laji leskuko ko siamele afi be magano amenyu siawo siofopure afisia be wasenyanyuela nkume me bia maupo amenuve be wakpede ngunye be magbronya tepela namyezi alesi menya be nyatepelai eya agatenwa mia nuna ame abe alesi wotemu mia chatapenu ene eya ene anye be maglona ne si masogbe o alo si achitrede pelolo nungula nye be dodora be vie to enye be ne mia nyenu bena nye magagble o ela bena vavala nye mtonga ame jibe manno jifo ke nye manno afima gbede o eye ele si aukata magbela manye ame klola alakato ame adesi uwo alakpanuade neme wela denye menyade kesi tovovo uwe ma ulatai apeto na irami azo etongdi ne anye apeto po lolonu la medu ibe mafonu le tanya siangu be sronde dekle sronkbekbe eye mye kare jibe miyava eye miyake miyafe nungolo ti okle pepa uvi. Nyele yi hoge fun o yake de ko madibe e ma nye nye tarojinu sile nye totrova afisia sigbo le ntiana ela bena ma do ama ngbena mi ke ma ja gbagba etongdi ne nye metewu tswe le etongdi maula ma vatswe le etofien yake ma ja gbagba le etongdi me ne apotola lo be ma fonu le tanya siangu nupo susu ga efesi woli ke ma una kere mi angu be mi anya nu si enya tefela ale ko be mi atengu aso le nya tefe kple ke li la me mi nya ko la me ibo de no asigeta e gro na mbe ebe no bi mtu bili ebe nye nye meti be ma kpo khala le tola nu o
Eglobe metibe nye tiketi nano asinye me. Eye nekpe la di la, nye metibe makpo kakadeke le afima o. Mebya apweto la tepe titififia be, ne nane li si ma sokbe o la, nabe madredo fifi la. Ebe elabe na vivitikle ahom la do ngdima, le gbesigbe toji wula la adotade gokemechi. Ebe nye metibe nane kenanye aklamatye nam o. Medibe makpo ye katang bo fifia mata enye la fifia do be nyakpo aklamache o katang bo fifia alebe mi atengwa zo agede vula me le kapopo maji azo nya mele nu fogana mi etefe na titi fun fiesia o ela bana sposbo efe le mi anu eto sigbona eye megbela maje mo nu make ayi afibu buade ayi subosubo bubu gede o me yake azo le mosa atolia pe agbale me medibe makhle tawia delia kupi eto gbanto o le Mose atolia tawia de kupi gba yiton won kuna no nu nga yila ngo eye na du nti toto nkaka nwi na yehowa won mawula le abib nga leti enelia je yehowa won mawu kplo woto to egypte le zame Eye na wale ha wokle nyiwo le nti toto nkaka nwi la china yehowa won mawula
in the place which the Lord has chosen to place
Let the person Yehoa atia be yefen kon nanno.
Now, my subject tonight
Azonye tanya tiensia enye subosubo tefesi mautia nemya deje sila leti abe ade be si le afima enye ekome enye afofie afofie enye leti sime wopro wo dogwile Kenu si wasaga enye be miyawo le fiensia abe mausubola wo ene le ekben kakasia sime miye le akbele la kemye kwa ama wopo susu vovovo kezi ale si susu vovovo li kude nanengu ti la elebe be bia vovovo na no anyi elebe ngdodo vava de kana no anyi na nyabia se de shia de siwobia na me bia 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 siabena muka enye esia enye owa globe Ekploy, nuka wotue wona, mikuya. Azo, afima, amiade atengu akplobe, menye kploye o, akbogloye. Enyo, enye akboglo, ake enye klo, mikuya. Elebe ngdodo vava de kana no anyine. Eye, ene mebya bya bya kure nane ngula, elebe ngdodo vava de kana no anyi. Nane atengu anu anyi sitede engu, ake elebe ngetefe adena no anyi si anye ngdodo chachwe, na bya bya de siade. Ale, eye angu ti bya bya de siade si, va miyepe akbeme la, elebe ngdodo vava si le tefe la na no anyine. Ke azo, ekbe la miye sena wogro na be, miye toke de wole kikia me ekbe. Esi menye toke de la tala, Mazomo zikede yifugodo eye le kikia mekpedo. Mekpekle subo subo gede vovovo o. Sibe Buddha kle, Muhammad tok kle, Six kle, Chians kle, ekake. Esi wonye subo subo o le kikia me. Eye gawo le miyang tokbo le duko fufuwa o me afi. Ple, juro duko bubu o me, me doko miyafe hame vovovo o katan. Esi wenge miyafe koma raton ko hame o. Aje gome kle katoliko hame gbantua, eme gbe relatua, ple bubu o, ple ko nu vovovo o. Eye edidi kekedo le koma raton ko fwe akbe no ya o katan me. Nye protestan koma raton ko vovovo alafa sheke kple ejivo o. Azo wo domator de siade la, elle me fambe na tengwa se wo posi sula gome. Ke nye ma tengwa bufo o. Wo domator de siade glona bena, ye wo inye nyatefela le ye wusi. Eye amesi o le nenem hame o me, wo kwone sena nenema. Ela bena wo da wo fwe, wo fwe tefe ma volade hame ma fwe nfafiachi. Ke wo to vovo ale gbegbe to wo na wo gbo vovo wo babia vovo alafa sheke kple ejivo eya nti ese wo nye be babia vovo wo li de alafa sheke kple ejivo la ele be ngdodo vava to de kana no anyi eye majito mi agbo fiensia ese wo nye be mi ele agbagba jem be mi ayitifo eye mi adogo mi afoto yesu amesi mi gata nye lo nala majibe mi ajuro ngongla wo me be mi akpo asia Azo nenye Biblia me biabia ye la, deke ma elebe Biblia fe ngdodo na no anyine. Melebe watengu anye nusito, amekatoto adekbo, ato gababo adekbo, alo ato nufiala adek, alo komakato nko adekbo o. Elebe watongo ngula meten, afisi maufe gudupe la le, nasubo subo.
eye kakareji toye la, esi wonye mawuta la, tefeyade le afiyade sinye godofe afisi wodoa go amele. Azom yekwe le afisi abena le mose etolye me afi le gomejeji ame. Mose gatro le gonglo lachlem, nusi o woglona wotan, ale si wotso abose siye kako uklo wo dogwe to Egypte, ketre nofona na wo. Woyo obe mawufe tuko, basere esi me wo dogo to Egypte. Eye megbe woyo obe mawufe hame. Elabena hame enye fufufu. Alo vavan la, hame gome enye ame si wo woyo dogo. Si wo woyo obe wa dogo. Eye wo dogo to Egypte, bene wazu hame la. Azo ma wo grona wo esime wo afi watu gbedo kola kple nu sianu si wo wola bena matia tefe ade na mi kena nye subo subo eye mato nye nko ado engu ke afi ma nye tefe de kaho si ma wa dogo ama siamele enye esi eya nto tiala etia efe tefe eye afi si wo tia efe tefe lela eto efe nko do afi ma Tupi ebeliale afi bulo esi afiami. Eto efen kodro tepe si wotiana efen dukobe wa subo yele. Azonu sile eme la inyebe, nye jibe miyakpo afi si tepe male. Pakle si subo vovo alafa asheke kle ejifo ula. Onyebe miye totro subo subo konyi nyokata angu la. Ke ema enye ne wole nufom le kristo subo subo dedengu. Evo masafafede tro subo lao nu afi ne menye nene mo la. Enye ne nye mano afi mayim adano nufom na wo o. Gake o dafu kristo subo subo enye konyi nyireka sili nye nyatefe. Eye enye kristo subo subo. Eye mele gulam nenema menye esi menye kristo tota tututu o. Ela bena mefo eji sebe enye nyatefe. Eya kwenye konyi nyireka sili le tefe. Meno yodolato afisi wodoli aso yile dafufu ene disyade. Afisiye Muhammad singe nunola gade kle. Kle ame ukro la si vale kristo yome. Ame si ame ukube enye nyakla di la, eye nye meke di yo. Gake nusie wunye le novi ngutu makabia wo mekbe enu make. Gake esi eku, e globena ya fonde chitre ake, ava dukukia mekataji. Azon si bega fofo ene, si aga fofo ene kule la, wo droli ya jola wo eye, wo da so ya dede, efe yodula to da. Wo le mede asi anno fe akpe efe o song enye si, pele mokpom nebe, Wafo ake ava dukikia mechi. Gake nikwa, eye nemye yire buda gola, buda no agbe fe, alafa gede ofu, ano fe, alafa bla fe, vo etonvayi, japan fe, fe mau. Ke ale enye nunyanti la ade, nane togwe abe Confucius ple eto awene. Gake amesia wokata la, kena hadola wo ple bubwa wola, wokata woku kwa kle wofo nunya, eye wo diwode yodome.
But Christianity,
Gake Christo subo subo, esi Yesu Christo do anila, yodo fufu adeline, eya de kako enye amesi, chitrele anyi banjikpo, no agbe heglobe, mekpo ngusembe matonye agbe do anyi, aga fwende chitre ake. Ke ewe, ele agbe egbe, eye nye nyebe ele agbe, elabena eli plemi hedro kpe ero kwinji, pakle jesi kle nukunu, pakle nkwa wo, si wongbe wo tobe ya wo ato ade afsinya, ele gbegbe, abe, zolili ko siklo, Israel fio togbe chi, ene, eli plemi egbe, goha ena wo defo foto, ele jesi kle nukunu si wongbe wo tobe ya wo, lenkeke siyame la wom, esime mye lenga si wongbe wo do lakpom, wole de demre go lenkeke siyaji, eya mti tros bo subo kikyame, su siyame le Eman kong o, Christo subo subo yi. Azo si, wonye ba nye biyase alafa asheke kle jifo li kude, afisi ma wukwe atale langu. Ne epi atakle metodiste, alone epi atakle baptiste, eye ne epi atakle esiakle, emakle keme maha. Azo nye biyase adele afima. Alebe amede siade na jie fede de kokwa kule mfofo kule jizu nyanyanya. Gake fiensi amejibe matikwa akede engu acho ngongla adro kweji. Afisi ete penyu ito la le. Siye ma ukwe ata ke subo na kule eto ule. Ke ne nene ma ule la. Eye elange te fede kahon si wakpeta le. Da. Azon mye denu kekle siale de tiro no mi me. Enye helak befe ngati si gome enye alo siye wode eme be se eve yao. Helak befe ngati de tiro no mi enye se vovovo eve. Ke eye de defwe le mausi se vovovo eve. Ke ofwe de ka enye kufo se eye keme enye ak befe se. Se eve le mausi. Bewa je eyome, asubo eyama, ato subo subo ne la, enye akbe, ato siyafugbe la, enye ku, se eve le mawusi, Azo se sia o dometo de kala o de jesie na fifia me le sinai toji. Mauna se mo se kle Israel. Menye esi sela ati wakwede wa muta o. Gake de ko sela pshia asi na wabena wenye nuvon wala o. Vasede ema ila womenye anusi enye nuvon o. Vasede e sela fe vava. Se mate wa nongi toge kema nongi o. Se menye se ne toge kema lengu. Ale e yangunti seji dadanye nuvon. Eye nuvon po fetu enye ku. Ale esi yangunti. Kasere esi ma uwa sena wo la. Seji da dame li si wo buna wo o. Ne si are keme li le afi si asi globe. Oma tengwa si du akba trufe blave gafopo de ka ola. Eke ma na tengwa si du akba trufe blave gafopo de ka fa. Yake ene se li si globe. Oma tengwa we ola. Eke ma se ade li. Eye togege le mekbeni.
Now death. Was the law of death was a command given by God to Moses and he told them that he would not face sinners. And a church of God in the world died. But there is no salvation in the law. The people was on the police and they touched the jail. They had been in the jail. But there was no salvation. That was the salvation in Calvary. Where sin was forgiven by Jesus Christ. Eye atimala o kheto refela ke menye pakple semanome gake to amanu veme wodemi to mau fe amanu veme to dododi to mau fe wo amanyenyela nyanya di me azom ye kwase efesiawo Deuteronomy le nu pomto se efiawo ngo afima se efiawo le o tometo de kanye kupe se eye kemenye agbefe se nenemaken babla efeli si wona amewo Yela nu fogala wa muti ngdisia wato dometo de kana adam de wode nu saji ne e wosia eye mawo emawola gake wo gbasema adam e vagba emale adam bola me emegbe mawo won babla avalia ketwe na abraham ke semali semanonwe menye nu sie wo alo nu si wo gana la o e gbobe mawo asia hoho eye nya amenu bebe eye nya agbofesela god
Mau emana Abraham, le fenuku si avale emegbe la. Emanye Abraham fenuku la katanto. Abale si Bible glo enebana Israel katala kpodede. Ke emama fiabe Juda towo o. Abale si Paul glo enebana Israel ma si le eme. Alo Israel si le egodo. Egodo abale si nyofo nu va yele. Zakame eme ene. Enye Isaac fefiwo to gbodo dome gake ma wo fese to Christo mefa sinya Abraham fe siapomanukula bena to amanu fe mala Israel katana kpodede emanye amesiwo katana le Christo mala kpodede wo katana ma wo fen babla avalia kenu siawo katanye ngodo bovoli na Christo azami de jesi kupi avalia le Mose atolia wi ademe le afi
Worship in the place that
has Azo le ben yasubo mau e globana le tefesi metiala menye esi ametito ade tia o dake esi metia Azo ne mau tia tefia de la e podemia go asombe nya konusi wo gloku de enu eye afisi wo le majiba ma kedenu e la ba bafala majiba ma subo yama Nikata miele afisi afiensi abem ya suba eyama ni nonyire afisi za siame abem metodiste baptiste catholico yehoa la sofo christo manya sato okle ukata ene takami kata miele nana jim ye jibe miya jesinya tefela bible globe ya jesinya tefela eyenya tefela awo miya blood of you amiade matemu anya nusi wamna le o Manyano wa wavasere esi na nya ala sinawe. Manyano sinawa o vasere esi na nya ala sinawe bung. Elebe na nya nusi womnele ple ala sinawe. Esi alemia siambe godopiade le mawusi na efe subola o le tepe tutuade. Tepe ma de kakwe mawutua go efe subola o le. Azo akala tepe si watia na efe subola o la e globe ya toy yefe nko ado afima. Azo minamia ji akpo ato ngongula ome afisi tepe male. Kakare jitwe la na ema u globe ya toy yefe nko ado tepe si yetia pe ya dogo ama ole. Eye ya subo kpli wo alo wa subo ye le bongula. Eke ma ele afiade le bibla me. Ela bena elina akbeno ya ukata. Gema uka si metrona wola ma tengu atro Amegbetɔtrɔna gake na te ŋu atu wo agbe ɖe nu sia nu si Mawu gblɔ le eyi aɖe mekpɔ la tsi elabena enye nyateƒe. Enye nyateƒe elabena ŋume ɖeka dzi kɔ mate ŋu aka ɖo eye enye Biblia elabena ame ƒe nya adaƒu gake Mawu enye teƒo la ƒe sia me la ele be maganya nu ɖe dzi wu ƒe si va yi me miawo hã nenema ke gbe sia gbe nyenye seƒemewo eya ta nyenyana nu ɖe dzi gake Mawu nye seƒemanɔsitɔ enye seƒemanɔsitɔ eye esi wònye seƒemanɔsitɔ ta la mate ŋu atsi ɖe dzi le nunya me o ede blibo hafi dze gɔme nyametsotso ɖe sia ɖe la ele be wòasɔ gbe tututu eye mɔnu si dzi Mawu wɔ nu le zi gbãtɔ la ele be wòawɔ nu le mɔnu ma dzi tegbe ne menye nenemawo la ke ewɔe menyo esi wòwɔe zi gbãtɔ ne ame va Mawu gbɔ kpɔ hena ɖeɖekpɔkpɔ la gɔmeɖo anyi si dzi wòxɔ eyama le la enye dzizizi be wòaxɔ ame le gɔmeɖo anyi ma dzi esia yi ele teƒe ne ame aɖe va Mawu gbɔ kpɔ hena Mawu me dɔyɔyɔ eye Mawu xɔe le gɔmeɖo anyi aɖe dzi la ame velia si agava la enye dzizizi be wòaxɔe le mɔmake dzi ne menye nenemo la mewɔe nyuie esime wòxɔ ame gbãtɔ la o Mawu da gɔmeɖo anyi aɖe ɖi si dzi wòado go ame le eda gɔmeɖo anyi ɖi ku ɖe nu si wòawɔ la ŋu ale si wòle wɔ ge la ke ema enye to vɔsalevi aɖe ƒe ʋu me le edenbɔ me Mawu metrɔ esia kpɔ ye aɖeke yi o etia ale si wòaɖe amee míe dze agbagba egbe be míafia agbale ame geɖe eme míe dze agbagba be míade wɔ suku míe dze agbagba be míafia agbalewo míe dze agbagba be míawɔ wo kɔmahatsɔ ŋkɔ míe dze agbagba be míawɔ nu ƒomevi bubu siawo katã kplɔ wo geɖe eme ana siwo anyrɔ wo geɖe eme mɔ bubu ɖe sia ɖe si li la akplɔ wo geɖe eme to leta dzi gake kokoko la ekpɔtɔ nye nu ɖeka ma Mawu doa go ame le alevi la ƒe ʋu si kɔɖi la te ʋu lae nye Mawu ƒe mɔnu le gɔmedzedzea me eye ʋu lae nye Mawu ƒe mɔnu tsie sia hã enyo be woawɔ kɔfedɔ kple nu siawo katã gake ɖeɖekpɔkpɔ vana to ʋua ɖeɖe ko me ʋue nye mɔnu si Mawu tia be yeatsɔ ɖe ame eye mate ŋu atrɔe o Yob kpɔ numake enya bena yenye ame dzɔdzɔe elabena yetsɔ vɔsa si Mawu bia tso ye si la na nue azɔ mina míadi azɔ be míakpɔ afi si teƒe sia le kple teƒe si wòda eƒe ŋkɔ ɖo la ele na mí be míadi afi si wòtsɔ eƒe ŋkɔ ɖo ekema ne míekpɔ nu si enye Mawu ƒe ŋkɔ kple afi si wòda esia ɖo la ekema ele be míakpɔ subɔsubɔ teƒe la kasia mí nyakpɔ ema ko nu siawo katã godo ɖe enye vɔvɔliwo na nu siwo le vava ge se la katã nye ŋgɔdo vɔvɔli na nu siwo le vava ge tututu abe ale si ɣleti nye vɔvɔli na ɣe ene ewɔa dɔ le ɣe ƒe anyimanɔmanɔ me tututu abe ale si hame la wɔa dɔ le Mawu ƒe ve i ƒe anyimanɔmanɔ me ene le vi la ƒe anyimanɔmanɔ me la kekeli suetɔ si nye hame la xɔsetɔwo subɔna Mawu hena kekeli le vi la ƒe anyimanɔmanɔ me gake ne edze la magakpɔ ɣleti azɔ o elabena eɖo to megahia eƒe kekeli azɔ o elabena ɖeko wòxɔa eƒe kekeli la nu xɔ ɖe asie tso ɣe gbɔ azɔ abe atu kple asi ene nenema ɣe kple ɣleti le hame la kple kristo hã azɔ míekpɔ bena nu siawo nye vɔvɔli na kristo vɔsasa ɖe sia ɖe ŋkekenyuie kple nu ɖe sia ɖe si le nubabla xoxoa me la wonye ŋgɔdo vɔvɔli na kristo abe ale si ko vɔvɔli ƒo anyigba ene azɔ afi sia nye afi si míele teƒe si dze na subɔsubɔ la kpɔ ge le eyae nye be míetrɔ yi ɖe nubabla xoxoa me le afi si wotsɔe na le afi eye míakpɔ nu si nenem nuawo nye la azɔ ne vɔvɔli katã la ƒo anyigba la nate ŋu agblɔe nenye ŋutsu wònye nyɔnu alo lã alo nukake wònye la elabena eƒe vɔvɔli ƒo anyigba eye ne vɔvɔlia le tetem ɖe eŋukue la wònye vɔvɔli la enye ŋɔli tata la eye nua ƒe ŋɔli tata mate ŋu anɔ anyi ne nu vavãtɔa meli o eya ŋuti ne vavãtɔa te ɖe ŋɔli tata la ŋu la ŋɔli tata la buna ɖe nu vavãtɔa me vɔvɔli la kple nu vavãtɔa ƒoa ƒu eye wɔnɛ be wòazu nu vavãtɔ la ke ne nu xoxoawo katã bibla gblɔ be siwo le nubabla xoxoa me wonye vɔvɔli na nu siwo le vava ge la ekem eya ŋuti kristo nye vɔvɔli na nu siwo gbɔna ekema míate ŋu akpɔ to nubabla xoxoa ƒe kpɔɖeŋuwo me afi si wòtia be yeada yeƒe ŋkɔ ɖo eye be na fifia azɔ esi wònye be vɔvɔli la nye ƒo anyigbata la megblɔ be enye ngolitata esi enye kpodeng ekema miawo subolawo miawo ha mia tengu akpon babla kokwa mepe voboliwo ale siwole bugum den babla ye ya pe bava toa me azon kekenyo kata azaduduwo agbadola kata atimwo kata ple usianu sinona agbadola mala de siade nye kpodeng na kristo na na kata so kata de siade no kristo fo kpodeng me nyeto esiame eyide eyichi le agbadola me afi Ekema mie poto esiame be credo hame kre komara tonko de siade la o chikeke afiade ayame le dudi makeke ame kura o credo de siade hame de siade komara tonko de siade ti atoke blibo te pere kema li nawo kura o nane kema nye kode mule babla kuku ame alo le afiade kele bibla me na hame la o nekbe babel mo lape akpase se de kawa wala ku eya de kako enye nu sinye kode muna de kawa wala ela bena nim rodiye wei sinye muta sela ade ame si yida zinu to se o katanchi akpase se be wafa te pere kakple motu tugan siame enye subo subo konyi nifa kake wama bui le ma ufe nyame o ke afima ye miyakpo kwa maraton kwa subo subo fe kode mule Babel fe motu tula le nubabla kukwa me. Wenyebe konyini sianye konyini ade kong kake menye konyini sile maufe nyalame o. Maume tiabe ya toye fe nko dade kwa maraton kwa de keme o. Meji ngongula kude emu nengebe ele nenema. Menyebe ame okula nabe etie. Kake me tie o. Ma te mwa to fe nko dade te fe sobo o. Ela bena eglobe ya toye fe nko ado te fe de ka. Eye tefe de kama, nyepe kwa maha chonko de siade le jitimbe ya gbolobe, yewe nye tefe ma, kake e titre dengu. Ke afika ye wotoye fengko do, azonke, eye ma, nuka nye fengko gba, elebe nye nanko, ati nusie nye ma ufengko, afimia tengu akpo nusie nye nwa, si wole da damde tefe la. Azon amye kwa bena, bubunko kete wole esi, woyebe fofo, nusie bubunko ade. Eye woyu ebe vi, nusinye bubunko ade. Woyu ebe gbogbokokwe, nusinye bubunko ade. Woyu ebe Sharon Fosefofo, nusinye bubunko ade. Jokbenyele balime, bubunko ade. Agujele TV, Yehowa Jire, Yehowa Rafa, hoho unko fokli vovovo adre. Eye wakata wenye bubunko o song. Odometo ade ke menye unko o o. Gake unko ade le esi. Esi wo dogo mosela nko mno esi hade o ke egrona mosebe menye amasi menye ke esi menye ko yesu le anyibanji wono nu fom le rebrito ta adelia mala medo ta flachenami johannes kokoeta adelia egrobe menye amasi menye ogrona be nukanti wo amasi me khofa u pebla to hade ola ele gboglo mbana yekpo abraham ha egrobe ati abraham na jola Menye, eye menye, enye ame sinongwe bibila me, nye jolili kpo sinongwe bibila me, badek bele mo sepe nkeke ome. Menye, ame si menye la. Eye, azo mye kwabe yesu gagblo ha, bena, me vale fofo nye pen kome, eye mye hop o. Eke ma elebe fofo la pen ko, na nye yesu, ele tepe. Fofo la fe nko nye Yesu ela bena Yesu glone nema meto fofo nye fe nko me va le fofo nye fe nko me ke mi khom o eke ma fe nko nye Yesu ke Gabriel yo eyama be Yesu nya glodi lawo yo eyama be Yesu ke enye Yesu madamada tui dongo na fe jijila go hanya glodi la koko ela yo fe nko be Emmanuel sigome enye be Mawu li plimi. Eke ma mawu de edo kifiale ngutin la me. Alebe watengwa de fike me penu vonda. Eye le esia wa wamela. Woton kone be Yesu. Eye ta Yesu enye nkola. Eye woton kosi atade ame adeji. Not a church. Menye hame adeji o. Menye koma haton ko adeji o. Menye kredu adeji o. Ke bongu ame ade. Etia efen kofe tefela le Yesu Kristo me. Azomye le ekpombena ekema etro zuma ufe subo subo tefe afisi ni asubo ya male. Hukoko afi wabajila woyo efen kobe Yesu. Enye nuwe fi yinto alek bekbebe maudola Gabriel ye hive na edada Bena wa yo ben ko be Yesu ma ko di musi wo nyala le afima la nye ko e kem e ya nye si e ya de ka enye e ya de ka to subo subo te fe si ma utia ma u fe te fe te tia ma utia be ya dogo amen menye le ha me ade me o menye le ko ma ha ton ko ade me o menye le kre do ade me o ka ke le Kristo me e ya nye te fe de ka ho si ma u dogo amen le le afisi wa tenwa subo ma u le le Kristo me e ya nye te fe de ka ho la ne e da nye metodiste to baptiste to katoliko to protestant to de sia de si na tenwa nye la te fe de ka ho kweli si na tenwa wa subo mawu le de etefe e ya enye Kristo me Roma to tanyi kukikban globe e ya unti fobubuwa de ke meli na amesio le Kristo Yesu me o amesio zona menye le unti lanu o ke bon le gbogbo lanu e manye nyanyue la ni atengwa tofo le credo omen ni atengwa tofo le amefenfafia omen ben atengwa yi metodiste ramemela ele ben anye metodiste to baptiste la baptiste to katoliko la katoliko to yake ene wengira wode Kristo me bo eye ezuwepe nti la fe nti nula mokototo siya ome gali o omu domo toto gli lafu anyi eye evo ele ben a ele Kristo Yesu me ke ele ma usubom le gbogbo kule nyatepe me ne ele Kristo Yesu me enye ma ufe dodo na o be na suboye le Kristo Yesu me azon koma hato nkoka miareke matengu atosi ako akblone na mau amiareke matengu akblone na mau aleke na tengu akate akblone nyama fuma vima awa numa togwila anye antikristo fok bogbon be wa dewoda le Kristo me be wa dewoda le eme matengu akblone na mau Kristo da kako enye tefe si ma u dwa go, subola e ole. Woglo ne egbe, mekwa ame woglo e sianam. Utsu ade yomo e tefe me ditio le Beaumont, Texas. Egblo be ame gabranam. Ne wongko me le miyafe ga miyafe akbale me ola, ma tengwa yitifo o. De miyatengwa buwe siangkwa. Iga konuma tagwe jisa o. Wosu sube e lebe na noha me tuto mame. Ne menye nene ma ola, ma tengwa yitifo o. Alakpae, akonu ma jisela enye antikristo. Mele si aglomba ene e kogbogbo ma togwe jisela ebu. Ema enye jesi si fianye be ebu. Ela bena e si anye dededra le nusi ma u ome. Ma u me to efe nkwa dade ramiade keme o. Eto e si a dade yeng to vya Yesu Kristo me. Wenye e yakple yeng to vya wozudeka. Afima enye tefe van vantona subo subo. Gomedoko bubu adeke me liwo do o. Agakpe bubu o. Le Kristo nye akakpe ji me todo. Nyik bambu buo nye kewa son. Komara chonko wo anyekpo amu. Duko wo nu abayi. Yake eya akoto anonyi tekbe tekbe. Tefe adeke me lisye. Ame akpo pe ya subo ma wule. Eye ma wuna fonu adro e wune o. Tefe adeke o. Nekbe Kristo Yesu mako. Eye anye tefe de karo si ma wutian. Be ya to ye fe mko ado. Eye tefe de karo si wo dua go amele. Pena subo subo. Ebu pena honu bubu de siade jise. Nideje si bena yuda tofen keke nyi adria wakata nona tefe de ka. Oma duna keke nyi de ka le afi na metodiste to. Eye keke nyi bubu le afi dana baptiste to o. Bubu le afi medana presbyterian. Eye bubu le megbe afi na katoliko to. Eye bubu de kahana protestante o.
All seven feasts was kept in the same place. Katan,
na tefe de ka. It's a very beautiful house here. We just love to see it. It's just joy and joy to God. God is the church in the same place. For you and you and you and you and you and you ena nyala fe akpade eye ne wona asiala eke ma wokpona kekelila tututu abe amesi okere ngbambe wanyuro amale yesu nkome buka wewo wote wako ba chonko eye asiaku enumake ale ma wudezo enumake gede amebubume mele credo okle ndwani ma wo menoge o madrona ne ka wopli o nutro kwa de ka mali le ma wungu o ma wo nyale kokwe timatwe Kristo, enye mau fa subo subo fa tomatila, enye mau. eleben kekenye atresia wakatala wadwi le tefe deka. Nya tengwa dun kekenye la le tefe bubu o. Yake adre ma o tefe pela fe kekenye atria wakata eleben wadwi le tefe deka. Eya mouti, eleben hamia fe akpeno ya atria wakata wadjoto tefe kolia deka. Eya enye Kristo, sila nukwom le hamia fe akpeno ya atria wakatame. Esya le tefe tututu. Kwa de mwena hamia fe akpeno ya atria wo. Yake wotwe wakoma haton kwe. Aso minamia kwa kwa de mbubu, esi memye gale afi. Eya enye mouti toto. Eye akbela le afisia Yesu vante to alevi me. Alevi lange Kristo fe kodengu. Eye wanye ngodo vovoli na Kristo. Ela bena eye anye maufwe alevi si. Yohanes fia si. Etok ya mepe nufon yi. Nye kwa Yesu jene go. Le afisia le mose evelia tawye velia me. Nidege siye. Akima kwe nye tepede kasi kuma tengu afonu le o. Esime kuyi na anye ban fogela. Elebe tepe kito adena no anyi. Amesia mesime le esia teola ku tepe de karo azon si amesia be afe de kai o yake tepe de kali afima e ogu alevi la le afisie alevi la pe hule afisie kupe dola matengu afonu le o elabena eye inge tepe de karo si ma uto epe nkodo eye wana unko alevi magbadekbe le gomejeje amebe alevi midege si be eya kwe inge tepe ma si matengu afonu le o. Kene na make wole egbe ha.
There's only one place that spiritual death.
Tefe de ka wali. Afisi gbogbo maku matengu afonu le o. Eya enye nyala. Ku matengu afonu nyala o. Ela bena enye mawu. Kwe nyagbagbe. Yake ene chokre do kpede engula. Nyala adogo yi edo kubo. Edo me ama. Abe ale si ti. Mana to amigbo ene matengu achaka ode tu o eya mtimi le kwama ne credo va kedre koma ka ton kwa de mala wokata wokplo na credo lado eye nya la kuna eye na kle amabubu eye wachi de ji gedewu e hona zondede lesi me wojo sole afia to to mai yi kokwe wawo me yi kokwe kokwe fa amanyonyro me kayi chi keke da do nukula me nye pomo si mauzoa. Heto efe nko la ve, ye wakata yi le mode kamachi kekeke va yi, elabena enye nyala. Nidege si, ma tengwa kuo, akbe nyala ma tengwa kuo. Nidege si, alekbebe wo deblibo lada azon. Omede sena ku fe dola la be wawu, Egypte fe nunyala gao o. Omede sena be wawu ame, le efe anyikba kwa kweji o. Efe kotutu gao, efe farao o. Alo, anyikba la fe nunon la wo o. Omede sena dola la be, naga fonu o. Atengwa fonu le kosia kho, tefe siya tefe, amede siya de. Gake ma tengwa fonu le afisi alevi la le o. Kuma tengwa fonu le tefe si mauna la o. Eye ema inye maufe alevi la. Nidege si. Goha ome de senebe wafo Israel, alo efe nunola hebriviwo, eye, alo ofe komaga chon kwa de o. Elebe wakata wano, tefe tatia, si ma unala, nemanye nene maula, ku afwi. Hame, tefe de siade elela, usianu sime elela, menna vovototo adekeu. Gake nu de kali wole benanya, elebe nanno Kristo me, alo la eku. Matemwa nokbele e yamagodo o. O ramela temwa sokbe abe khotutwene. O novi kadedela temwa sokbe abe amene. Gakene ekbenu lengouti la langu. La, vula, Yesu Christ ofe nyalagbola. E ku le miniti si tututu e welachi. E yenye ma ufe tepecha tiana subo subo. Afima e fengko le e ya tututu e. Afima e wotiabe ya ton e fengko ado. Menye le rameme o. Gake le fia Yesu Christ ome. Nidege si, deje nono la, le efe tepe chatea la dedeko me, le efe alevi la me, eye, le alevi la fenko me. Nidege si be, enye alevi atua, mutu, menye nyonu o, menye rame nyonu o, ke bom mutu nko, menye nyonu nko o. Afisi walebe wadogo ama wole la, menye nyonu nko me o. enke bom le efen komme mutu ato alevila azomye gbobe gamega kon sala ewo asia ega wa ekeme ekpe ako ahomu o nye dejila kososome nye pe khekle mekpe nye nye game pon siade enye nu gade keke ma u megblonya de ke kude ngonwa ngu o egbobe eyema eyema enye gododo tepela alevila menye gamela o menye ngonu afenko o bebom mutu afenko beda afenko de tepela de ke o Eda even kode eya mame. Numata ye nusia nusi olebe miya wola. Lenyame alole wonamela. Elebe miya woye kata le Yesu Kristo fankome. Nemye lebe domda la. Elebe miya dobera le Yesu fankome. Nemye de kukula. Elebe miya bia le Yesu nkome. Nemye le azoli zomla. Elebe miya zole Yesu nkome. Nemye le nufomla. Miya fonu le Yesu nkome. Nemye le amenyromla. Elebe miya nyure le Yesu Kristo fankome. Elabena nusia nusi miya wo. Lenyame alole wonamela. Mela nya wele Yesu Kristo fankame amiade glana mpori ade yi asie mie no nufom tonu mangu bena ebe no dingu to branam srongela nyeme ebe eya enko nya aleklale usofo wenge dohi anonyi da afisia afisia eye wo globa srongela ebe etonye nko maglocko be jones elabena menye jones ye yawo e globa aso bele be mafong ti sianti atoha aka globa aso mala anyi gbakplom le jones fankame o Eye mele akba oklom, le Jones fankome o. Mele afofufu tam, le Jones fankome o. Eglobe, nye me khosebe elebe miya yon kwa deke kura o. Medongbe, me khosebe elebe miya wei. Esi aletefe. Eye woglobe, enyon nuka mtie. Mele ben yon wana kule, ode, nusia nusi, wawola, ele Jones fankome, be wato je gome. Meglobe, yake me zon yimoji, teda kule. Globe na, Babi Joe Jones, oh. Elebena waba zuigba to konuwa wame. Srodede konuwa wo Jones. Nama wewola, ele akbe nom le ahasi wa wame. Eye nawa nyurawo, le mobu buchi nekbe, le Yesu Kristo fankojila, enye ahasi wa wame nyongyuro. Esi wame kwa le bibla me o. Ekema nusi miya wole nyame, alo le wanamela, Ni woye kata le Yesu fankome. Esi amekbela, nusi miya wola, kake kbela, Elebe miyava zui le efe nkome. Nyonu nyi gade wole kwa me fiensia. Nyonu nyi wanu tepo. Gake afe na William Branham de Kakweli. Eye enge esi ya afe me klim. Eye enge esi nye sronge. Ame nyi gade wole kikia me. Ame nyi wo. Gake afe na Yesu Kristo de Kaili. Eye kploge wubona. Eye enge afisi efe nkole. Eye enge afisi efe subo subo le. Le eyama. Eyama de kahome. Sianging at the fair. Oh, yes, Amaga, Mirkoba, a sianging at the fair. Aya Tae Mio, Luciano, see me one a lingame, a law, one a mala, me one a yesu Christo Funk come. Ukobu, what a camelli let you for ten under the popo. Nebe, yesu Christo Funk coco. Though the Velia Globana, El Labana, Minya Siabe, Ukobu, what a camel let you for ten, Sima Amagatona, quarter de la O. Nebe, yesu Christo Funk colaco. Amen. Because of Bena, yes, a gome. Yes, Christopher, who the Sede, to fork a cacala, what you have by a yama. For my cicatale, to follow what you have by Yesu, then I might be black blow. Aye, for my cicatale, and you bachelor, what you have by Yesu. Ekama, yangama, open, coach at Siena, Claire, Afisi, what that a shadow. Aye, yanga, ever Tefanas was spot, and yell, yes, Christome. As on yanga, my ben, and my wallet. The Pope Guadacama Linas was born, oh, Negbe Yamamako. Pope Guadacama Leviate, Suana Lamagoto, Dome, Esijua to accord the O.
His is a young mouth
the Pokong Cola.
God has a name.
Quad and Nomau see what you obey, Yehoa Chire, Yehoa Rafa, Yehoa Chire, Apotola Tua, one of Okatakiao, Yehoa Rafa, Apotola Dagbella with a little Katangu. Bubunga de Ola Esi, Gakere de Kokong, called the Kakula Esi, Siwana Ame Formala, a young Kosinga Yesu, Yanga Fankosi, Wotiabe, ya daddy, Afrika, Woto Esiado, Eto Esia Dada Christome, Amanko Bukata, Credo, Bubunkola, and your Kube, Wadong de Wong, Ellen Long Demet, the sister Amanba, Chloe Jifo, Elbu. If ne don't them, Pentecostia, Pentecostia, Melamube, Wakloye, Tifola, Ebu,
eye baptiste, lutherian, presbyterian, catholico, ame bubu de siade, ne le ngudrom de wopo nkongu, alo wopo bubu nkongu, alo wopo credo ngula, e bu, e labana, me la subo subo mto goha o, vasere esina vasubo subo tefela o. Amen. Eye enge tefe de kaho, si ma wu tua gosubo la le, sinye tefe si wo tiame ya da ye fe nkodo. Bubu wokata, singuna dongdola, na ku, eye maga, yesu po vavoli bubu le afisia, medeje sidadi le ngonglame. Akela, eye ma fren goto vavoli le afisia, elebe wanye, esi mokata ma nongu o. Tepe si wotso fren kodola, elebe alevisia nanye mokata ma nongu e. Azo koma hato nkoka, alo mibu wanyi kangwe na tengu aka, esi ado. Hameka. Katoliko, protestante, yudato, besiade wongela, kudu wanyika, kwa maha chonko kagwe, wate mwaka, esiadobe, muka kamele enwo, otso wakata ufube, eye wakbeo, gakete fiyade li, aleluya, tefoma le Yesu Kristo me, muka kamele enwo, Fuda damela ama o, matengu aka esia o. Nena ma wakata jia kwa kwa yuwa wanenema, peklobe, yuwa kama la nye esingu fuda damele. O, ple esia wakata. Enye ngunyo, nyalak bala o, lonwa o, woku afakla fa, labdiki ato kredo. Ke menye nye tepela o. Gake fila tongtonga esi, apa futola, blobe nye mekwa fuda dale engu o. Apa futong tonga di da sel engu be futa dama le engu matengu aka futa da de kede engu o ekwa na no la ole pon ke kama bena ya do motoka atengu abu form le nuvo muti ameka atengu atu fiam be menye nuvo wala to ha me de ka ko fiam si atengu globe ye mo futa da de ke kwa o le an kwa remala de kama le wodo ma o biblie ka ke esi wo gu ame ke wo nu de siade le ti balechi be wago biblie Son, avoka ke o galo do kyo yombe, ekema menye maufe, kutofe na subosubo wunye o, le kro duare ke aloko maha chonko adeke me o. Honye o, nyemejibe ma de abya miyangu o, kake gbeda si adekon kunye me, eye gbeda si ma enye be, mi toko le ngunyo siya me. Kene ma bia to nya sibe nya togola atika mele nya kloga aye de ma klomi aye brana fa agbado me ya hanye futada abe mamla de siade ene gakete fe de kali ma tenwa klomi yi afisi nya note tie eye wa komi ata to kugbo eye nya yesu kristo me mau fete fe na subo subo eye nya te pasi mele asifia na mi tiensia afisi mau da fe nkodo afisi odon gbelebe ya to Go amasiama siaba afima le eyama asubo kpakli aradu nkekenyue kpakli ema enye le Kristo me menye le gamia de kema o menye agbado de kema o ke bon le Kristo me eyenye maufe agbado eyenye tepesi maufa eyanto keno anyide eme esia enye vinye lolo simeme kwa ngjeje le bemano afima ema uno anyido heben kove keto dade echi Yesu Kristo Eya nti wotso fanko dade ameme yengto via Yesu Kristo amesime wo anyino do eyangto eye le agbado mame wonye le kporongme Jerusalem kokwa ikakanye kokwa wo bedo kokwa wo nye kporong asime tudo tuva emme gbemagbe si wotso adakala gede emme mbabla dakala ketso dadi eye wo semawo fe gbeto emme nenema ka wo semawo fe gbe diva agbado Yesu Kristo me Nusi kukwa jojome tuanye kwa da mwple vovoli na yeye. Eye si wova Kristo mala enklope. E si anye jinye lolwa. Si meme kwa ngujeje lebe manno. Eye matia tefe si matonye unko ado. Kule afisi matoko amele. Kule afisi masubole. Ma utia tefe la. Menye le koma gato unko rame ademe o. Kebo unle Yesu Kristo me. E amaga. Elebe wanye mokaka manongwe. Ha. Abe alesi magbule ene. Koma hato nko adeke matengu ato siyako agbule nene ma o. Ne wo wela wenye antikristo. Azo amye le ekpom le afisi. Mi gadeje siye pe vovoli ake. A alevi la wo tranedo. Azo ako esi ale mose veli atavye ve. Ne mye le englom dadi. Mose veli atavye ve. Kukui eton yi aden. Elebe wajra alevi la dron keke ene son. Be wadu ya ako. Ne wakpo be eche be wato wovosase afi. Elebe watwe,
Achurpo, Agachurpo, Nkeke, and the song, Bear Wakabe for the Dada Kamele and Woo. Akwaba Dolia de Kamelango, Akwaba Nana Kamaglella, Alevis Yang O, Elebe, Walem Kuda and Wunkeke and the song, Azomi Dejesi, Yadomatawa, Tengwa Susubana, Esianganu Sedako. I will and Kaka, we and Eliachi. The Kami don't put you back, Wolia, a levy la, Vane, Letilape, Nkaka, a Woliachi, a ye, Wunele, Letilape, Nkaka, we and Eliachi, Nikoya, Musianga bear, Wachiradon Kaka and the song. As on Yasu, Maupenko, a levia, Yere Jerusalem, a ye, Magato Gola, Afima Vassare, Perku, Didi, Titititim, a bear, oh, Wolly, Dadang, Yahalaote, Nkaka and Ne, Pleza. And the song. I like it, but I love you, my neck, bottom way. Oh, bleed that in Kaka and eh. Am I here? I see Pilato Globe, Yamako, the Dada Kale and Woo. Over Libu Bully Kudamu, Oma Tenwanga, and for Fuada Kao, Musi Sopli Tutu. Esima Oma Tengu, oh, Lavasa, La Wumala, Oma Tengu Anga, and for Fu, oh, Nede Wungila. Wag bi ke wo ko hamala yi jire magbebe wagba fuole yesu kristo fe atawo me esi wo globe aku hoho wo ngo efa hawo akpo fu plechi diga deje sinu bu bua kele afisia matenwa to enwa yi o ela bana wo doli e ya matepo lenu mameme le wo fenu mameme madon kuji ya de yibe wo do suku ade le bibla me si wo yobe nya glodi la wo fa suku enye suku blibo Eye mi kwabe edi ya yide sukwa mekbedeka. Eye wo globe niyawo wode kukune ben necho. Globe na ne ele afisyala. Nuwa mesesena akba. Eye ta wojibe necho yida. Eye wo yida ti ndondudu vene. Eye nunola wo pa hatotwa de togo yi. Alo nyakmondi la wo. Be wada di ayitodwi. Ato da ndonwe ne. Eye yo si wo yila wo yida fofu bubwade wo. Awu yo yo deka ke si wotrok bola enye treklonu nu singe adiwame eye wotse de siame eye nula jefefiele siame eye wo amiade globe chalele kula siame aso amia tenu adugo ha o eye lia globe na niku wo asiblo de kavenam eye wotso wala khatra fode siame globe na midui selakpo doyo wofo nu memela nye kristo Kuya de siade de la sopepepe, eye wakui de siade la, elebe watui de kai, na wafen mamela. Nisi le fafiambe e yamanye doyola, e kode tepe, e tokuyi he akbefe, to se efeme. Aleluya, fisi kule le tepe de kala, e sime Kristo vala, akbekedeme. Enye yamake e to ekbe yide mavomavome. Eye afisi kunotala, afima trozu akbe, elabena wohe Kristo de eme. Wofen mamela. Nous sommes rangs car nous sommes là. N'ayez pas mieux choisi que quelqu'un ou mes tito tito. Azomi déjà si bien. Vos vols y a offert n'y de kaha. Mais d'afou oh. N'y a-t-il de kaha mais d'afou Paul. Vos vols y a offert oh. Des siens des nacs pour des mumdeblibo. Et y a n'y a mal offert de faire si votre tien a subo subo. Et y a votre mal offert corner et yama. Enye maufe tefena subo subo, eye wotwa maufe nkona eyama. Eye enye maufe nya, eye enye maufe nko. Eye enye wo amevelasya maufe nya, ple maufe nko. Eye enye nya sizumutila. Eye enye maufe nya, maufe alevi, maufe nko, eye wonye mau. Eye enye nusi wonye, subo subo tefeta tisiangle de kaho na mau. Maufe tefe bubu de siade togo vona Yesu Kristo. Matengwa subo yama le afti de siade o. Ekblaba e jojro wole subo yam tele ama ofo sede da wof siyama ben fa fiyay. Ekbala mye kokre do dogma okle nu siyanu. Si fiyana be esi enye mola, eye ema enye mola. Eye yesu blaba nye enye mola, nye tepe lakle akbala. Eye amareke matengwa fa ma ugo o. Nekbe tochi nye ko. Lekbo golo bubu mela, nye enye alega la fe akbola. Ame si okata le ego do la, wonye fya fito. Eya de kakwe nye tete de ngula. Eya nye akbola. Eya nye mola. Nye tefela. Akbela. Nusi katan li. Mo de ka si gena de eme. Tefe de kala. Subo subo de kala. Nko de kala. Wobla nusian de Yesu Kristo ngu. Nubabla hokwa katan le babla de eyamangu. Nubabla ye ya katan le babla de eyamangu. Eye gamea ekbela le babla de eyamangu. To ofe nyafe sede de lame. Tefe bubu adekeme li o, alo nko bubu o, alo afi bubu, afi sima u do ngbebe ya do go ame le kok bede o, negbe
le Yesu Kristo me efe tefe si wotiana subosubola. Jide jesie, ma udong bebe ya dogo yefe subola o le tefe de kasyako. Eye, eye, enye esie yang totsia. Menye le miyafe chatianu o. Menye le miyafe susunu o. Kebong, eye ma fe susunu efe chatianu. Eye, wenye tefe si wo. So, efe nkodo. Afisi wotiala, ale miyekwa bena, miyekede afisi efe nkole, langu, nusi wotia, to eya ntofe tatiame. Azo asi miyekwa tefe si woto efe nkodo la, pe enye le, Yesu Kristo me. Eye tefe bubu adeke, alonko bubu adeke me liwo. Esi adikona miya, nyaglobe, amen. Azo nusi le emela, ne miyekwa afisi tefe la le. Sbosbo tefe la me le afiadeke u. Negbe Kristo de kahome. Atengwa trojime. Atengwa waesia. Gake mele. Ma usubom hade o. Totoke biam nele. Petro glole. Pentecostan keke aji. Esi. Opa wokata wo no ade ye dome ye. Jesikle nukunu gao. No jojomla. Wode asinu kokome. Hamela we. Hek blobe. Amesia oyo funkle aka ye ye. Wole nu wama abe aka no muna woene. Le. Maria de tukbila fekle. Wokata. Wofufude tu. Nye ame alafa de kakple blave. Eye wano mumum saga saga abe amesi omu akayene. Tele adeye ye wo dom no ejiko. O globe amesi awola omu akaye ye. Kake petro titre ke globe na. Mutu okle novio. Amesi awola omu akaye ye o. Elabena esi anye nkeke lafe gafofo eton yako. Kake esi anye nu sinyaglodi la Joel Blanc. Ke ava melen keke mamle wome. Ma uye gble. Ma tronye gbobo akore ngutin la wokatanchi. Nyavi mutu okle miyavi nyonu wo. Akbolonyadi, e, nye dola wokle, ko siwo hanchi la, matron nye gbogbo akodu. Mafia je siwo le tifo ongu, e ye le anibanchi, jo, jo lili po o, jujo, pe alili. Afa me afia apeto fen keke ganji ngola na va, bena mesia mesia yo apeto la fen kola, akbodede. E siwo se, e siya la, e to ofe chiwo, e ye woklo bena, mutu wokle novio, nukamia wok. Petre woklo bena, mitro le miya fe chiwo me. Nyato ma mesia me eye wanyro mi le Yesu Kristo fon koma kana mi afa nuvo fo keke eye mi afa kokoko la fon nana la bana ngbe do la lina titi mesio bona la kata azo mi kwene nama azo mi eti be mi akpo ale si mi gena de eye ma me ale ke mi gena de subo subo te fo sia yi torato to gba to wi fe do esiangu la bana to gbogbo de kame. Menye to hame de kame o, menye to credo de kame o, menye to klola de kame o, menye to bishop de kame o, menye to nunola de kame o. Ke bong to gbogbokokwe de kame, wongyromi katade ngutila de kame, esienye Yesu Kristo fe ngutila. Eye nyenye gome kola ole nunana de siya de sile ngutila siya me la me. Eh, amaga. Menye amadodo o. Menye kredo to troglo o. Menye akokwadeji o. Menye asidede o. Menye asinana o. Alon bubwadeke o. Kebong to chijime. Wanyuna mikatande Yesu Kristo fengutila me. Amen. Dogbogbogbogwe de kame. La, wanyuna mikatande ngutila de kame. Kainu kanya mutila la. Nego mete jame nyalali. E nyalali kule mau. E nyalali nge mau. E nyalavazu mutila ye wanomia dome. Aleke miya tengwa na mutila mame. E ye miya ben mule nyade kakbole eme. Alo adi dade afsibu buade. Alebe maka na mutila lame kwa hawa. Aleke miya tengwa wa esi akwa kbede. Mau fwe tefwe jatia la. Mi dege si. Kena wanyura mi bevande eme. La, pero jiva vala enyepe, ekwany, eyamaji se, nyala. Aleke na temwa nye, eyamafe akpade, eye emekbe, akbe, eyamamaha. Aleke ma temwa akbe nye, asibe, menye nye, asi, omaha. Enyepe, nemawela, nanekble lenye susungu. Ke aleke ma temwe, nanekble lenye susungu, mela, pe, makbebe, ema, menye nye, asi, o. Be, makbebe, ema menye nye afo ula. Nane gble le gbogbo me, le kose to, si gbe nye ade, be, ma wu me gble, pe doye ngbe o. Nane gble le gbogbo me le amema si, yo edo ki be, kose to lagbo. Mate mwa gbe ngonglodje si de ka, le emu o. La bena etrozu, nu de ka ma fe akbade. Enye fe akbade, la bena wongro wode e yamame. To gbogbo kwe jila wok plo wova, Yesu Kristo fe ngutila me. Nunya kpo ka enye sia. Depe ade le mawu si si wo dogo. Dogo Abraham le. Eye. Le afima la Abraham subui. Le nbabla la ketan me vayi. Ke eye mala de efe ngbedodo nyala kome. Le mewo. Ise me ya. Nya sife ngbe wo tobe ya wu anu. Le nkeke si me ele akbele.
You will be a written epistle.
Nazu akbele si mawu ngro. Si ya mo katan chlena. Menge nusi blom nele o. Yake nusi mawu wole mawu. Afonu bobobo. U nusi anusi blom nele. La. Mawu globe. Jesi siyao la kwa mesi okwe selado. Ema afonu to mawu. Afonu la kwa no yisiyangu. Nusi wanye fifia. Elebe koseta siyo la kwa no yisiyamela. Nako esi ase. Nusi ube wo do egbe. Nene ma tututu abe alesi. Wawo vado adaka vu la me. Hekpo de de ene. To go to Egypt, headquarter the ene. Elebe wa Christ to my bewa quarter the aso. Akede goda singa la me. Bena, enye yamake to egbe, yidema for my for me. Alekena kede siya me. Tongyongro me. Luka penyongro. Silo, to go bokoque me.
One spirit, we're all.
Bokwa de kame, wang ramikata, de untila de kame. Eye bango todo nyala. Eye ma mele. Melebe na de eme o. Eye ma la de eme tome o. Nusi wom nele. Nusi mbe wo tobe wawo. Name siklo eye ma dola. Adye eye ma legbebe. Pe ame ula nye. Nikwa Petro ple Johannes da esime. Wopiye nya wokure amyade sikpo toyo yole akbosi. Woyo be nwi lanu. Wogrobe wo chesi. Nunola ma wo chesi. Bena nutu efe ya wonye. Ama manya gbalo o
ya ke wo de jesi
bena wo no anyi ple yesu ela bena nuka wo no nu si o ya ma wola wom elebe wa no fufula pe tome eye egbe ha la elebe wa nge nu de kama aso mi don kweji enye eya ma ke eto egbe yide ma fofo me ela bena ma wa to go le ya ma me fe de ka ho sili ela bena afi ma nge afi si wo tia be ya da ye fe nkodo Le Yesu me.
Jesus is the name of God.
Yesu enye ma ufenko.
Nidon
kuji, fofo, ji, bobo kokwila, ubunko wo onye na unko, Yesu Kristo. Esi me Petro blobe, eya unti migi eye, miafia nu, duko, kata, miangino wo, de fofo la, jila, ple bobo kokwila, penko me. Ele si eya mo de eko me. Ekbe, pe blobe, le fofo la, penko me. Jila penko me, bobo kokwila, penko me. Oma ngule goha o. Enye nkome bubunu de ka sinya fofo ji gbogboko kweto fofo menye nko ji menye nko gbogboko kwe menye nko enye bubunko lenkeke wo megbe petro chitre ke globe mitrole mi apachi ome ya do mama siame eye wanyro mi le yesu kristo fo nkome ekema de wo nu sie ya maglone be wawa e wo nu sie ya maglone be ne wo fofo ji le gbogboko kwe fo nko la enye afeto yesu kristo La. Ame de siya de len babla ye yame la. Won yuro ele afeto Yesu Christo fen kome. Ame de kape ha ame le bibla me. Si won yuro kpo le fofo vi ple bopoko kwe fe bubu nko o me o. Nume me jokpo o. Vasene esi ocho nikia fe kredo la. Gadi le nikia Roma. Enye sede de cho katoliko hami ako. Si wopo kredo kpe numaji le katekismo me. Ele asinye. Ele te fe, nye fe chose fe, kodo chi wo, ple bubwa wo.
That it absolutely is a Roman
Bena Roma katoliko fe, kre do wo nye kong. Wagro na wo pe, mele bibla me wo kake. Wagro pe, unsele ye wo sibe, ye wa tron nyama wo. Ne, etro ye wo la bena, eto papa go. Nye me da sire ji wo. Yesu Christo nye eya ma ke, eto ekbe yide ma voma vome. Eye ame de siya de siya, de nye de ka le bibla siya me la. Yesu ye gule. Alo ato nye de ka pe, de eme la. What de eto gomele akbe, bale lame. Nye de ka, menye, nye fokbe de ka, alo paragraf de ka, oh, ke boom, nye de ka. Ame siya me siya de nye de ka, le gome je jame ma utoko pukla, e fya wo kwa klefe nya. Nye de ka, si wado barala, nebe e ku de siya de, tadwa me de siya de, blanwilele de siya de va. Hawa, me de nye fokbe de ka ji, oh, nye de ka ko ji wo, oda. Esi yesu vale akbali afe dome dome la, Emanya akbalela fe gbanto. Esi yesu vale akbalela fe domedome la. Nuka wo gblon. Wo ngla di be amemanu akbalela bolo dede komu o. Ke bom de nyasianya. Si do agoto ma upe numela. nu le agbalia pe nuwo le nyere de fia tabla vovo efedia me tukuwi enilia bibla pe akpamuleto la yesu fo nu eyanto blobana medida sebana ne amede de nya de ka le agbalasia alo so nya de ka pe pe de engula wade eto goma le agbagbale la me
because he's a false prophet
en la bena enye afato nya gladi la e flu amao eye ofo fu ano ebe asime esi wo nene mata elebe mi anles bo spot the fede kamade asi eye enye yesu christo nyala aya make eto egbe yire mafo mafo me
amen
all right esogbe mi don kujibe godo fo bubu mali na subo subo te fia de kemeli o Mawe tia esia. Johannes, sang badek belen babla ko kwa kle, ye ye afe, chafela. Mi do to nye, mi de ge si nye. Johannes, hogama, zoto gbe ya chi vak bedeka. Keke efe afala ga ome, eva chede yordan fe go ochi. Mi aglondi la, hoga ade, si do anade, nubabla ko kwa kle, ye ye adome. Eye wo yowo to miakle du sime energy me totron keke ade yom afisi farisi to plesa tuki to dogova eglobe mi gano gbogbrom le mi rokio ma bana abraham nye mi afofo o elabana maglona mi be mawu atenwa fokpe wore chite wazuvi wona abraham o mi to asima wo jefa nyanye ya domda eglobe amere chitre le mi atoma nyenya o nyeme jesi hada o kake ma jesi ne eva nyeme jebe ma tuepe atukota o kake eye ila chok kokoko kleto anyromi ke elefe lugbonu de asi aklo epe lugbofe la kenken eye wa toto machi machi afia chwa o nyanya apo ho gama chede afima ke khrose siekle efe mokana me o ke ngunyola togo alo erot Ema yipe momo fiala sinye esenala de eno fia ngutu son. Ke miyatengwa susi kope, nyanyo pe hongama am, nanno afima asikide numajia. Wede metode wa klope, meka deke fan son de dekle, son kwekbe fifia u, Johannes. Ela bena herod no ngide afima, ezo ten do epe nkume klope na, mele senu na wope, na di o, sokbe. Luka eyama, de wonyea. Enye homa si to bechiva. Oma gile vovona mekle. Koma la chon kwa de fe. Angina wawote o. Kake wo gile ma unsan kata to fe unsanke. Pe. Wanyan usi avava me le afima. Enye mesi afe. Jesi dedela. Hallelujah. Nyati la gome enye wakafuma u. Vovoma gadomi o. Nye mede abye amyareke unhade u. Menye de melulu o. Menya afisi melela tututu. Oh, nema buwe ya mangu. Honka ama sile zotomu keva chede afima la. Eglobe, majesi ne eva. Bedekala eno chitrede afima. Noma unya gblom. Uno la o, no akpake mea. Obe, de etibe ya gblobe na. Eyi ligona. Si wade gbe siakbe vosela. Da gijia. Bedo ho gansi asimie tu. Ple do gansi o katanye de tome. Mi abe, koma haton ko gansi ya enema ha. Edo ngbe, eyi ligona. Sinu siyawa katanu habayi. Mate mwanyene ne mao. Afato nyaglodi la nenge. Eye, wotanku godo. Ke globe. Koda, eye aye nye si.
God's chosen place of worship.
Ma ufe te fete te lae ma. Alevi lae nye ma. Alevi vava si toki kia me fe nufo wo yinai. Me globe, metodiste e magbona o. Baptiste e magbona o. Katoliko e ma o. E globe, ma ufe alevi si toki kia me fe nufo wo yinai la e magbona. De die no fe de ka sili la. Le ma ufe alevi ma me. Le eya de ka me kwe de kwa kwa le. Menye le gamia de keme, le kredo de keme, le tukwa de keme, fofwa de keme, data de keme, oh, ame kokwe de ke, alona de keme, oh, te fe kokwe, elle ma ou kokwe la me, beto Yesu Christo, afisye ma ou toye fe nkodo, le ame betwa de me, kena, fofokpo, ame si khefe de, mi nouvo on la wota, te fe ma de kakwe de kpokpo le, Eye nye kakpe si jima chitra do. Johannes deje siye yama. Eglobe, nyeme nye yama esime mekwe ubo zogwana o. Gake, le afima esime no nye suku demla. Le bibla suku abe alesi fufwa di ene o. Menye alesi, nunola na hegi o. Gake le beji. Afisi wano ma wungu sekata tofe. Ma wungu sosron fe bibla suku le. Ke no ma wufe nyajom.
menye nusia me hatoto ade jan kodi o gake nusia mawu bloku de enu eye si yohanes fomo chi hekpo bobo la gbona la e globe me di da sebe amesia nye eyama oh miato atima enye mia fa subo subo tefela atima enye mia fa bedo fela eye enye mawu fa love si toki ke me fa nuvo yinai menye gabe adeke te do adeke alon bu bu adeke o ke bo mawu fa love si toki ke me fa nuvo yina ni pale si yohanes da esia die da me globe ni farisi to to cho mi saduki to mi erodia to o e globe mawu fa love la ma eye enye tefela Nkola le esi. Eya ye wonye. Menye nko bubu le jifuate o. Nikwa nusi. Yesu blokude Yohanes nguazo. Bedekala Yohanes do amedode ekbobe. Wadakpo nusi wamu ole. Yesu blone bena. Eya enye kekeli gama. Si le keklem la. Be. Wafia mo vavala. Si chebe wato dongona yefe vavala. Efe vavagbantola. Nido tonye. Niga defu o.
Jesus said, John was
Yesu blobe, Johannes, enye kekelima, Malachi ataton, fudadare kemelemeu, nyaglodi lala, ple, kekeligan si le kekelemla, teje si Yesu, abe, dekahon si li, nye, alevila, alevi bubu si okatangu, nola o nonu fomule, ple, nububu si okatangla, wonye abunenya atie alevila le amesi sie kekaligan keklela le esi yesu globe enyela male akita to globe male nye dola dogeda ne watamo lengonye eye amesi o dona be wajiramo la dola tejesi eyama tefela emaye wonye vudadare kemeleme o eyaye wonye mekwa jesi la je eyoma menyabe eyaye wonye kekeli ade to jifuwa chede echi ekade jiklikba be eyaye wonye ekema no binye nutu majibe mapia nane wo esi memele enu wu nyate ngu aglonya siya ale le malaki ata ene me le woman toho bubu adefe ngbena nye uha wa be joliliko ache eyoma Si afya hame tramola ekbe siya bena. Eya enye hebrito tawye toku kuyini. Eya make eto ekbe yire mavoma voma wa. De wome do ame bubu mbena mibe. Acho to gbeji afa omaha. Amen. Eya enye nye tefela tututu. Aleke wo sode nubekbe. Esokle luka tawye adre kukuy blaton. Afisi ame gbeto vi ron. Ano edo kuidem fia. Be wakulama ayi. Mengede subo subo tefe bubuo. Abe komakato nko ukle etu aukbo o. Mau siyan efe tefe. Mwene subo be. Eyaye. Afima ye wole. Eye wakato nude kama kepe ngbe na mi lenteke siyame. Alaki atane. Be watro de vio fe chiokwe. Be wakulabe. Eye mame kuo. Ale nusia wo menye akbe no ibubu to o. Nyongino le yesu nkome. Menye tak badekwe toye o. Kepong enye eye make fitia. Amen. Be wakulame ayi. Menye de subo subo tefe bubu o kata o. Numaye nuhu nkeke afe hola la wo. Ato fiyabana, nu mamle okatanye abune nuo. Koma ato nkonye adava jeje. Ke bombe wa fiyan asi na wo. Ake, bakle jesile kama asi wo wo. Bena enye eye make eto ekbe yide mavoma vome. Halleluya. Ake la, le nyare de fiyate ane, kukri adreme. Nyekpo la ane, seme mye tova yi, tetiko. Banto nye, nyekpo ebe enye jata. Eye enye lakbato si dogobe, wakbe akokle nkeke mape adikado dola. Yuda tola fe chata. Le eye ma yome, la evelia esi, kuledo. Ke emye kwabe en la velia enye nyi. Esi enye, akbate tola, posasa. Le Roma katedral nkeke ome la, hame aku, posasa. Esi va kuledo la, nye ame. Enye la sife monye ame. Eye amemanye nu jirado la o, amefe akbale nyanya. Mahu munu sosron kule etu ya o.
But the last beast.
Gake lamleto si le jojom la. Lamleto si vala. Bibla globe enye hon si le jojom.
Hallelujah.
Eye enye glodi la globe. Lenkeke siyame. Keke li la do. Oh, miya do. Lenkeke mame. Keke li ado. Keke ade no anyi nanu jiradu la o. Keke ade no anyi nye. Vovoli sonko. Elabena fewo yil feke kalila do nye kpedo ji be mawu kle kristo le deka amen ke kalila do le fewo yi mawu pe sbo sbo te pe tia de ka hola oh nu ka nye beta si sia si pa nu ka woke wala e ye le e pe nke kemala kalila do le fewo yi kanuka be wa do tsa na e tia o ko ba afe ba ngbedo do nyi baba va Lachi. Pledge si de kamake, sinye zolili po si klo Israel vio tok beji men. Ma upe subo spo tepe te tia la, Yesu Christo. Enye tepe de kahon si lila, enye enye nko de kahon si le ma usi, na de de popo. Nene ma yo 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 fome, fome, se le jifo lai, e si le anye banji la, enye Yesu Christo. Oh, rame, oh, duko, ponye nubo wala, da drongu de nane gengu o, nekbe Yesu Christo. Me ga drongu de ma unyak wan langu o, me ga drongu de ame ade gengu be, ade wo o. Me ga drongu de ame ade gengu o, kre do ade ke o, koma hato nko ade ke o. Drongu de Yesu Christo de ka hongu, elabena e ya inye ka fofo lape kekeli, nina mia bobota.
It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God in Christ are
Oh, noving to noving onu.
Oh, brother,
ne,
sister.
Ne,
if you haven't yet, if you haven't been
Christo
baptized in the name of Jesus Christ,
then
would you make that
start
tonight? Would you give God the opportunity to welcome you into the place where you can worship Him? Remember, outside of there, there is no place that God promised to meet you and welcome your worship. You say, brother, I want you just to sincere and sure to came. He made everything that offering that Abel did, but it wasn't wrong offering. Eye ele nu fogati trede miangu. Tepe de ka kweli si mauta upe nkodo. Ke menye muhame yeo. Deke Yesu. Tepe de ka hon kweli na subo subo. Tepe de ka hon si wakho wole. Ke eye inye le Yesu Christo. Lono tola me. Nko bubo adeke me le jifuate si wana ame. Siji wato akpo dede o. Name adeke o kredo adeke o nububo adeke o. Yesu Christo. Eye obwe ma be enye gafofola pe gbedasi be wa gbo de fi o pe ji ogbe ba khosesi wonso na ma ko ke ozi de ka lakbo le mi alo aho esia fiensia wa eye si me mi pe ta o galeto ke amesi o ti be wa don ku ye o chi le gbedodora me le mi akom ya pe asio de ji ta ko a ni etengu le yoyo wo ke afa for samle ku gbo o elabena wo sogbo apa ma wuna yirami ni eto le nye mi ame ma de po be Ame alafa etoeli. Azon lengendu sime, emi akom ya paya siyo yichi. Akblobe mejibe wadron ku chinye. Mede kwabe ame alafa dekali. Alo awuha lengendu sime. Akbadode lemye sile afisya ekple tifekan dehan. Blala, blala nyane, novi ngutu oma nevi. Pede ngutu awo, ngutu siyawo le afisya pokla ame siyo miyekpona edo agola. Nke kede siyade zade siyade gafo de siyade la.
Ame si wo jibe wa nyro yewo, e si wo tro jime la, e le la lam e siya yi. E ye ene miye wade se de la jula, ta kade ji sumya si, to ma upen gbe dodome, ne miye di anukwade le miya pe jime be, miya chokbo kwe fe nyongyono. Sibo sibo te fe de kakwe li. Azo e mamenye akbadola me o, emma le kristo me. Ale ke miya wakede ya mame, to kwa kwa de kajie wo nyro mi katande ngutila de kasya me, nina miya dok beda.
Dear God,
as these hands lift up,
they speak the Bible beneath the hand of the heart, a conviction that they are sure will help from you. I pray for each of them, Father. I'm going to quote your word. You said, he that heareth my word,
Eye wofo amesi dom da la tisela agbema vole esi eye ma va vondo trom me o ke bon etokume ye agbeme fofo de koma jole twa me anoko sira biade wo hega trogbo bia amesi awota se cho ojo enyo buka kude ojo ma wulonlo de ka wo lemia yom
One by one,
de ka la, ele be miakpe akokple adika dodo la, azoto kubali la me. Eye esiale amede siade ngun le miato me, abe kukwa wo ene. Deke fiensia enami wo kukopo na me, bena ne miye khoye ya majise, eye wo nyromi de ebe nkombe la, pe wo la, nalon ahomi. Ke azon le ngouti lan siya. Christophe Ntila Mela, Menye Hamela Me O. Ke bon le Christophe Ntila Me, Ntila Siala Wotro von Yuko, Eye Magava, von Dodro Me O.
God poured out his
Ma Wutro Epejiku Kode Ntila Maji, Eye Ntila Mavo, Tonu Vome. Eye Simele Yamamela, Na Vovomi, Tonu Vome, To Epe Avulele Sikude Miata Lame. Eye le eme, akima la miye kpo fo mwedo tokle miya nou. Eye, Yesu Kristo, ma ufe vye la pe fu, kwa miya ta to nou fon de siya de ekple, kokbek blendo de siya de kbo. Ufo ma u mele kwe dom da ben na fo do me to de siya de de wo fya du fo la me. Na wafa me jiru ma u. Na be de kape nga na gano we do me si abu o. Na be ngutu vya de, alo nyon vya de, ngutu alo nyon wa de, na gak nwe o.
Lord, some of my own people say,
"Afeto, nyento, nyepo metu ade ole afisi afisi asio dogolo vulate."
How well I can remember. Aleke gbe medon
ku fo nyepo nyawoji e. Eye mele gbe domdra maulonwa bena wo dometu ade ke na gabu o. Na wava metro afeto mele jo hom se azon plenu sianu sile asinge mato hoese.
Move upon my brothers, sisters.
Didi de no vinya wutuo nyonwo honya ochi le tepesia fiensia le le egodo le kanu.
Several different states.
Duko bo bo lo todom sokeke le tepe futava yi etorofe. Le gbedom da maulonwa. Le di peke keto beji le chickson afima. Keke ba California do Nevada ple Idaho. Keke ire etorofe ple ekasao do Texas. Esi me wona pepe siala ama ono anyide de ramese wome le amijapo afo wome hele todom. Oh, mawu nabe ngutu alonyo nusi bu, ngutu vi alonyo nusi, lega popo siame navak bawu. Na wavame fifi la chiro, nye biya siale yesu penkome, bena wako de jeno no tepe siya, esi me gamegali. Esi me miele asinu ngonglokwa mle glingu, anyiba ti jojo chwe, gade depe eyi yitu afe, nye pe tukola afe akpade le toyim, akpake mea le memlim le wawom, ple anyiba fufuo abe alesi, yesu dong bebe ano ene. Ganabe wajitina wo akpa wo apeto, nabe wako esi ya azon. Ela bena mye chawodo mkuo me, abe takwekwe lafe abo yonuwe ene, na nganywe la, le yesu nkome. Amen.
You believe him.
Demye kwae ya majisia. Mauna irami. Amene nye kwae si abe enye nyatefe. Dode nye miyame. Nikom ya pasiji. Amene nye dode nbusime. Nikom ya pasiji. Mauna irami. Si ale si matengwa kukula. Amesiame. Eya enye nyatefe kwenye u. Mauna be. Eya enye nyatefe. Azo esi miele. Eya mamela. Eye ele. Eya mame. Gome kwa sumia sina nusia nusita wukudo. Ke nukata wukudo. Wode abie ngude miyapa jidada ota. Wok ben kutu kutu de miyapa voda da ota. Nye pe ngti fa fa pe to gehe no eya machi eye epe kabio wo tso yodomi nye kho esia sia de mye kho epe afulele ji sen na do yo aswa de amya de le nye dome nye donwa wa ko fe aside chi dusi alomia dolelo opo ya magande imatengu ayo flila o nye le poma nye matengu wo ma tengu abanya kro pe ji o momo libe wa wewu Wole kwetu tora takwekwe wake le tepebu bu kameyawu, kena dolele wu, le kameyawu mekple etuyawu, le akbadola me. Mejibe ma pia nane mise, ameni nyenye koseto le afi, ikomye pa siji, esokbe, male esi toke nyala china mi, esi enye kristo. Yesu kwe dodo mamle na hikyame, eye na hamela bung, ekblo esi abena. Jesi isi awo aklo amesi yo kwe selado, na weda asire dolele wu chila, kupo lamela sen. Amen ni enye be enye nyete fe Marko tawia de e globe amen esokbe mele biyam ape ko se towe ne be nyada asiode amiade silemi angolachi ega nya pa asiode amiade silemi angolachi ko eye mina mia to moto de sade mia dogbeda de mia no wuta asun so wa si dade amiade chi legbo wo
Lord, here before me is a box.
Lankunya ma afi takuvio fo nu goreka. Nu kotokotu oli. Yino titiade mlo afiade da kale kuko. Ijiade sitede kungu. Kolelao le afisi afi. Nyekle la Bible me bena woto takuvio kula akota wio ka Paulo fo ngutilang. Eye woto dare dono wochi eye popo fowo kle popo makoma ko kle dolelewo kle lamagbegbelewo jole amawoji aso apoto myenya ba mi menye paulo kokwe o gake myenya bana ekoto nye yesu maupe tepocha tia de kaho sili nasubosubola eye aso egbe amesia wo fuo pe kosede kamamme Be, yo kwose abe ale sinene me wo ene. Kade jitwe la, etta mode na wo. Eye me danye asio de takuvio, siya wochi, le babiambe, la me glame wo kle fupekwe wo na jole, ame si wo pe ngti la chi, wo to wo dadro la chi, le Yesu Christo pe nkome. Azo wo fya mi be si me, Israel gona to Egypte, le dodasi pe flime. Wono wo pe moji do tangbe do do nyigban chi, fuje la tomo na wo. Eye ma wukpo anyime to jolili kola me. Eye fulafon, me yimekbe, het demo dadi na Israel. Si yide, mbedodo nyikbanchi. Oh, ma wukpo nuto yesu, fe fulame fien siya. Eye, nabe dolele wana mli yimekbe. Eye, wanya satana dokui. Bene, ama wana yilame sekle ngusefe mbedodo, ma mechiro. Esike ma wukblon, be, wunu wakata la ameti be, wachechi na wuko, le lame seme. Azo esye kwa afima apeto yesu, kwa amesye o ta aside, wone wachi pe asio la. Wodan li ope wkwase, be, ekblon bena, jesi siya o la klo amesye o kwase la do. Wole kbe domda le wangto ope monu chi, de wone wata. Ame keme ale kbe domda de wawuhanta. Azo apeto wote, adikato do siya da bena, Satana, ame fulakama, mekwa chenabe, wale ma upe fia de kedi o. Enye ame siji wa duhoho, Yesu Kristo, singa tepe de kaho silina subo subo, mkoba fa de kaho la, du echi le kalvari. Eye emye bia epe hufiji la, bena, adu dolele de siade, la mekleme de siade chi.
And I call for Satan to leave this audience in the name of Jesus Christ. Come out of this people, and they be made free.
Kemye degbe na setena be wachole amegasya dome. Le Yesu Kristo fe nkome. Dogo le amesya wome. Ne wakpo vuvu. Amesya me siko ope doyo yola le. Nge siwa ngulodi la fe kpedo jinu la. Minam ya peda sedidi esime miya tsole miya pe afawoji aklope. Aso mekwonye doyo yola Yesu Kristo fe nkome. Ni tsole miya pe afawoji. Kwa kafu mawu. Ikwe vo. Nipa afisiyara gbafo ople etu awo le titechi.
Praise be to God. That's it. Just believe.
Kafukafu na mawu yema. Nikwese ko le afi. Ale gbegbe wo janye. Le amagala doma le kekanu le kawonu. Demi akwe. Osusuba amesiyame si le afi. Ale sinume nya alo. Ame akpaka toa le titre nu le gafofo siyame. Oh, a chiany can you see? A put all up where I'm going to know.
That's what, where the presence of the Lord is.
This is a put all up where I'm going to know. La, a blood of Lee, Vovoli, Mauper Boba Wami, a blood of you way. As I saw your Domila, your quest say, and the me, your quest say. I must you want to be one, Royola, the Palace Subway. Hey, the Siada Gapu, the Siada Simiabala, Amiade Anno, Afima Aquamiabo, Eazoma Susuba Afimiakbala, Ejabaniati, Amiape, Haji Hokuade, Malone, Malone, La Betrem Lolo, Yakomia Pasio de, Gido de Maubo, Ayemia Chiclemia Pachicata, Yajibania Dogomila, Afi, Lemtime, Gasheke Clafa, Le Hosia Keme, Pena Tanyakure, Sonde de Ples, Son Bebengu, Esobe, Inamiaji, Azonda too. Amahagan Sianachi Azo. Amesiola Kanuda, Michi Miaoha.
Because he first loved me and first just myself.
Tika wo wele le Calvary ting esi me nya gaji akala mejibe na asia me ade le bo akro nebe mauna yira o mozola Yamawa Manyong Tawa Enga Wogagla Tafia Enga Agapel, a pudding yubanti, the Bapel, a home to ye, Sitofa, the Kahos, Manya, a young thing, a Jose Womochi, Powell at Timu, Nedelaga, Juanya Godora, Clonia Nufoda, Namazuto Fato, Egosia, Yanamia Demia Patao, Toa, Simeano, a Jim de Beme.
My faith looks up to Thee, a Lamb of Calvary, O Savior, in Thine. Now hear me what I pray.
Namia babo mia pe tawo aso sibenye le achim de gbeme
life's dark maze I tread and grief around me spread.
Estime mia pe tao le to, mia pe prolan lo loa, no vingu tu norma neville, ad domo amahala.